safari ya kwetu minawe ndo kwanza yaendelea. Tukose gari, msitu na nyika minawe tutatembea. Kama bahari ya kina kirefu bado tutaogelea. Tukose meli, mawimbi makali, amini tutaelea. Baby, like the stars in the sky, like the shadow by your side. You'll be my husband, I'll be your wife. No care, homie, I swear you are my pride. Just look me right into my eyes. In the fire, you'll be my eye. Now, baby, you make my heart go dizzy. You make my heart go da-na-na-na-na. Now because of you, weza ko mwili wangu tinini, kama uyo kangu pote ta-na-na-na-na.
Tafuta moja nitakai mbembeleza tendereza si unajua. Kwa hakika ni wewe tu, kwa moyo wangu nimechora tatu. Hata kama kwa dini ni tabu, wape kisogo kwa nini watadu. Wacha unegere, mina wewe dele. Kama vibes tu basi wewe ndiyo vere. Kama gari prum basi mimi ndiyo dere. Kwa wimbi la mapenzi namba niwe wako fere.
Like the stars in the sky, like the shadow by your side. I'll be your husband, you'll be my wife, my baby, baby. And I swear, you are my pride. Look me right in my eyes. I'll be the fire to your eyes. You make my heart go tinini.
Tatu sasa tunapata naye kwa matatu. Leo kwanza medunga trao flani tight ya kaki na top moja kali kona printe chatu. Najipata leo tujaketi pamoja. Ameketi toka conductor, nyuma karibu kiti ya tatu. Mini ko opposite kwa kiti ya watu wa tatu. Niko kona, yani mini mtu wa tatu. Kawaida miu kwa kimbele mbele, yani kumu approach, kumusalimia na kumambia vilero yangu anafanyi nasikia. Lakini na uyu, minajipata speechless kama mgonjwa ameamka asubuhi akajipata amepona upele. Najiambia leo ni leo. Leo lazima ni kusalimia ni kuambia vile wewe ni mrembo. Na tangu ni kuona day one sijakuwa tena nikilala saa tatu. Kijani ni ma late night too. Masop ni kijisikizia. Ma R&B na ma blues pia. Plus ma love song flani funny fans jitha ni hata watu usikia. Yani